dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
mbasuhuze bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose murakomeye kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi abadepite n'abasenateri barangije kumva neza no kwemeza ibyifuzo by'abanyarwanda bagera hafi miliyoni enye aba n'abanyarwanda banditse basaba iyo nteko ko yavugurura itegeko nshinga kugira ngo perezida w'u Rwanda usanzweho Paul Kagame akomeze ayobora u Rwanda nta nkomyi ku wa kane w'icyumweru tariki 5 y'ukwezi kwa 11 nibwo abagize umutwe wa Sena y'u Rwanda bemeje 100% ishingiro ry'umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo perezida Paul Kagame akomeze kuyobora ni nyuma y'icyumweru kimwe gusa abadepite batoye nabo 100% uyu mushinga umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda Eric Bagira Ubusa ukurikirana imirimo y'inteko imitwe yombi niwe ugiye kutugezaho uburyo n'impamvu abasenateri bageze ku mwanzuro w'100%.
Agaragariza Sena impamvu ayisaba gushyigikira inshingiro ry'umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Paul Kagame yemererwe kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017. Bwana Mukama Abbas, Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ushinzwe abakozi n'umurimo mu mutwe w'abadepite, yashingiye ku busabe bw'abaturage hafi miliyoni enye bavuga ko bagikeneye Perezida Kagame.
Twibutse ko hari Abanyarwanda batarenze 10 nabo bifuje ko ingingo y'100% y'itegeko nshinga itahinduka. Banya kubahwa, ikigaragara ni uko Abanyarwanda benshi basabye ko ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane Kamena 2023 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu yahindurwa kugira ngo Abanyarwanda batibuze amahirwe yo gukomeza kuyoborwa na nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika, igihe azaba arangije manda ye y'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2017.
Nk'uko byagenze mu cyumweru gishize mu ngoro y'abadepite, nta mpaka zityaye zaranze abasenateri ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga Perezida Kagame akomeze gutegeka. Uretse ibitekerezo byo gushyigikira ndetse no gushimangira ibyakozwe.
Ndabashimiye nyakuba Perezida wa Sena ku ijambo mumpaye, kimwe n'abagenzi banjye ndagira ngo nshimangire ko nshyigikiye ishingiro ry'umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda.
Ndashima rero uko byakozwe kandi ndashimangira yuko iri shingiro dukwiye kuritanga abanyakuba basenateri.
Ngira ngo kandi ngaragaze ko nshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga.
Umushinga w'itegeko nshinga rivugururwa mu ngingo y'101 yaryo yo ntandaro y'ibi byose rirateganya ko manda y'umukuru w'igihugu ari imyaka 5 ishobora kongerwa rimwe mu gihe ririho riteganya imyaka 7 nayo yongerwa rimwe. Ingingo y'172 y'uyu mushinga irateganya inzibacyuho y'imyaka 7 nyuma ya 2017 ubwo manda ebyiri z'umukuru w'igihugu Paul Kagame zizaba zirangiye. Iyi ngingo ivuga ko hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabayeho mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira kubahirizwa bushingiye ku bimaze kugerwaho mu kubaka u Rwanda no kubaka umusingi w'iterambere rirambye. Perezida wa Repubulika urangije manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora kongera gutorerwa manda y'imyaka 7. Mu gihe hari aho byabereye amayobera y'inzibacyuho bavuga ko nta mpamvu yayo kuko nta kizaba cyabaye kidasanzwe, nta musenateri n'umwe wayikomojeho muri ubwo buryo uretse kuyishimangira bavuga ko ifite amakosa y'imyandikire agomba gukosorwa. Babimburiwe na senateri Tito Rutaremara ari umwe mu bagize uruhare mu kwandika itegeko nshinga rya 2023 u Rwanda rugenderaho bavuga ko ritakijyanye n'igihe.
Kuki mwabigize ngo hitawe ku busabe bw'abanyarwanda kandi itegeko nshinga ari n'iry'abanyarwanda? Bazabavuga abandi banyarwanda bo mu mahanga bahehese ahangana ibyo tujya ngo twumve n'abantu niba bagikosora tuzabe ko twagikosora muri komisiyo politiki.
Numva rero iriya ngingo yazagira uburyo igororwa ku buryo bitakumva yuko ari nko kwisobanura.
Ngira ngo biriya bikurikiraho twebwe abanyarwanda impamvu umutekano iterambere bira byose nibyo birumvikana, ariko mwirangashingiro ni twebwe abanyarwanda twiyemeje turiyemeza dufata gahunda yo kuvugurura.
Bike bibazaga kuri iyi ngingo Depite Mukama yabahaye igisubizo.
Twabanyushaho ko ari ubusabe abanyarwanda byumvikane yuko atari intego ishinga amategeko n'ubwo tubifite uburenganzira cyangwa atari guverinoma ngo yicaye ihitamo guhindura inyungu y'101. Ni abanyarwanda ari nabo bafite kurikira ingingo ya kabiri ku butegetsi ari ubwabo babikora binyuze muri referendum cyangwa kubabahagarariye. Barubahirije rero ingingo ya kabiri babinyuza kuri tubahagarariye kugira ngo turebe ukuntu twakwandika itegeko nshinga rijyanye n'ibyifuzo byabo. Niyo mpamvu nyakubahwa ubona twavuze ko yite ku busabe bwabo, ni nabyo ko tubyandika uwo ari we wese abyumve yuko ibyo twakoze iyo turi gukora ubu turi kubikora mu izina ry'abanyarwanda bafite ububasha.
Iyi ni inshuro ya gatanu itegeko nshinga Rwanda rugenderaho kuva mu 2023 rivuguruwe. Umwe mu basenateri 24 yumvikanishije igisa n'impungenge ku burambe bw'uyu mushinga ni senateri Charles Uyisenga.
Itegeko nshinga ryatuye muri 2023 ryagize amavugururwa agera kuri 4 muri iyi myaka 12 ishize. Ku buryo nibaza nti ese uyu mushinga w'itegeko nshinga dufite icyizere iki ku burambe bwawo nta vugururwa ribayo?
Bwana Mukama Abbas, umuyobozi wungirije ushinzwe abakozi n'umurimo mu badepite, avuga ko itegeko nshinga riri kuvugururwa ritadadiye ko aho byaba ngombwa ryavugururwa.
Ni ukuvuga yuko twagerageje kugabanya ibyatuzatuma ivugururwa byinshi byazibiretse mu mategeko, ariko mu gihe habaye kesi yatuma tuvugurura itegeko nshinga byonya ko aho byo bizakorwa.
Nyuma y'ibibazo bike no kungurana ibitekerezo, Bernard Makuza, perezida wa Sena, yahise atangaza ko umushinga wemewe 100%.
Ishingiro ry'umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo ku itariki ya 4 Kamena 2023 ryemejwe n'abasenateri 24, nta waryanze, nta wifashe, nta n'impfabusa, ishingiro rikaba ryemewe.
Uyu mushinga w'itegeko inteko rusange ya Sena yemeje ukomereje muri komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'uyu mutwe bawunononsora inama y'abaminisitiri izabone kuwemeza mbere y'amatora ya kamarampaka. Nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuba Sena izaba yawurangije. Gusa icyo batangaje kuva na mbere n'uko ari ukubyihutisha vuba na bwangu. Imiterere y'uyu mushinga w'itegeko nshinga igaragaza ko igihe Perezida Kagame yakomeza kwiyamamaza agatsinda yategeka kugeza mu mwaka w'2034. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Twibutsa kandi abatwumva ko mu cyumweru gishize nabwo umunyamakuru Eric Bagirubusa yari yakurikiranye imirimo yo mu nteko icyumba cy'abadepite, nabwo aratubwira uko byari byifashe.
Kabura yatabangamiwe ibiteganywa mu ngingo 101 hitawe ku busabe bw'Abanyarwanda bwabaye mbere y'uko itegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa, bushingiye ku bibazo byihariye u Rwanda rwasigiwe n'amateka mabi rwanyuzemo n'inzira igihugu cyafashe kwivanamo yo kuyivanamo. Ibimaze kugerwaho no kubaka umusingi w'iterambere rirambye, hashyizweho manda imwe y'imyaka 7 ikurikira isozwa rya manda ifungwa mu gika cya mbere cy'ingingo, ngira ngo niyo manda dushyizeho y'imyaka 7.
Uwo ni Madame Donatire Mukabarisa ukuriye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, avuga ku ngingo y'172 nyuma y'uko inteko yoboye itoye 100% umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame abone amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Iyi ngingo iravuga ko nyuma ya 2017 Perezida Kagame arangije manda ze ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga, uziyamamaza wese nawe arimo igihe azaba yabyemeye azatorerwa gutegeka u Rwanda mu gihe cy'imyaka 7, yarangiza akabona kwiyamamariza manda y'imyaka 5 yemejwe mu ngingo y'101. Abadepite ubwabo nta byinshi bayivuzeho, ariko mu kiganiro n'abanyamakuru nta n'umwe wagiye kure y'iyi ngingo. Barabaza impamvu abadepite bahisemo gushyiramo iyi nziba cyuhoye imyaka 7.
Iyo hariho ibihindutse ukurikije n'ibyari bisanzweho, kuko tuba tuvuga ngo itegeko ritangira gukurikizwa igihe ritangarijwe mu gazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda cyangwa se rimaze gushyirwaho umukono na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rigatangazwa mu gazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo byabindi byari guhita byiyaplika, ariko hari ibyo twashingiye, hari aho dushaka kugera. Niyo dufashe icyerekezo 2020, turashaka kuba middle income country. Hari ibipimo twihaye byo kuzagera ku icyo gihe twifuzaga kuzakomeza muri uwo murongo, hanyuma igihugu cyamara kuba stable, cyamara kuba aho kugeraho tukifuza, hagatangira noneho ya manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa ishuri.
Ingingo y'101 y'itegeko nshinga yo yabaye imbarutso ku guhindura itegeko nshinga, rubanda rusaba ko yahinduka. Yemera ko ntawe ugomba kurenza manda ebyiri ku mukuru w'igihugu imwe ku myaka 7. Irigiye kuvugururwa hashyizweho imyaka 5 yongerwa rimwe. Gusa abaturage bo basabaga ko itegeko nshinga nirihinduka Perezida Kagame yategeka ubuziraherezo. Niba ubutegetsi butangwa na rubanda kandi ibitekerezo byabo bigomba kubahirizwa, kuki batemeje ko Perezida Kagame byagenda bityo? Iki nacyo umukuru w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yagitanzeho igisubizo.
Nagira ngo nongere subiremo ko itegeko nshinga ridakorerwa umuntu. Itegeko nshinga rirafunguye ku Banyarwanda bose. Uwabashaka kwiyamamaza kuyobora igihugu akajya imbere y'abaturage akabereka gahunda ye, bakabona barayishimye, akabakorera neza, afite uburenganzira bwo kuyobora igihe cyose akorera neza abaturage. Ariko ntabwo twakwibagiza ko n'abaturage batubwiye bati turamushaka ariko
ntabwo dushaka ko mufungurira abantu bose. Ntabwo rero twagomba gukora itegeko dushingiye ku twagomba gukora itegeko icya mbere cyo twifuza ko rizarama rizaba igihe kirekire tutongera kuvugururwa buri kanya kandi noneho rireba abanyarwanda bose. Ntabwo twarikoreye umuntu kandi nta naho bigaragara ko ari umuntu umwe twarikoreye. Ntabwo byashobokaga mu rwego rw'amategeko gukora itegeko nshinga turi kurera umuntu.
Ukurikije uko uyu mushinga w'itegeko umeze bisobanuye ko kuva mu 2017 Perezida Kagame akomeje kwiyamamaza yategeka u Rwanda kugeza mu mwaka w'2034.
Nibyo rwose arayemerewe, ahantu hamwe tugeze tubuza uwashaka kwiyamamaza, kuko twavuze ko ibiteganywa mu ngingo y'101 bizatangira gukurikizwa nyuma y'iyi myaka 7 ya nyuma ya 2017.
2034
bishatse nta tegeko rimuzitira.
Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Aho byari mu nteko kuwa kane tariki 29 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Mu kiganiro cyacu uyu munsi nkuko twabikoze mu cyumweru gishize, turagaruka ku bijyanye n'imirimo yo kuvugurura itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Dusubije amaso inyuma ariko, u Rwanda kuva rwabona ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa 7/2062 rumaze kugira amavugurura itegeko nshinga menshi. Itegeko nshinga rya mbere u Rwanda rwagendeyeho ryemejwe 1962. Iri tegeko ryaje kuvugururwa mu 1978. Irindi vugurura ry'itegeko nshinga ryabaye mu 1991. Itegeko nshinga ry'u Rwanda kandi ryongeye kuvugururwa mu mwaka w'2003. Gusa hatwabibutsa ko hari imyaka u Rwanda rwabagaho nta tegeko nshinga nyirizina rugenderaho, ahubwo rugendera ku mategeko shingiro, amasezerano cyangwa se andi matangazo atuma imirimo y'igihugu ikomeza ikagenda nta tegeko nshinga rigenderwaho. Nibutsa kandi mwe mutwumva muri uyu mwanya ko ikiganiro tugiye kubagezaho nyirizina cyakozwe mbere yuko abagize umutwe wa Sena mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda batari bagafashe umwanzuro wabo kuri uyu mushinga w'itegeko nshinga. Ibyavuzwe muri iyo kiganiro byumvikana ko byari mbere yuko abagize Sena bafataho icyemezo. Muri icyo kiganiro twari twatumiye bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa guverinoma y'u Rwanda kugira ngo nabo twumve icyo bavuga ku kibazo cy'uwo mushinga w'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Mpere i Kigali mu Rwanda.
Nitwa Boniface Twagirimana, abandi umunyarwanda wungirije Sidiyingi.
Ndabasuje cyane bwana Boniface Twagirimana, murakomeye?
Turakomeye na Kigali.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe
na Gervaise Tondo, akaba umwe mu bayobozi bakuru b'ihuriro nyarwanda RNC.
Ndabasuje cyane bwana Gervaise Tondo, muraho neza namwe?
Muraho neza ikintu we na mahoro.
Na mahoro hano muri studio zacu Washington DC. Mbahereho gato bwana Twagirimana Boniface mu ishyaka FDU Inkingi. Mwe uyu mushinga w'itegeko nshinga wemejwe, mwe mwakiye mute n'ibintu mubona mute?
Mu by'ukuri nk'uko twagumije kubivuga, umushinga w'itegeko itegeko nshinga n'umushinga utari ukenewe utari na ngombwa, kuko bigaragara ko washyizweho kugira ngo gusaba no kubaha perezida wa Repubulika Paul Kagame izindi manda mu gihe yarangije igihe cyo kuyobora agomba kurangiza 2017, agatanga ubutegetsi mu mahoro. Nta kindi gishyashya, ni nk'uko twabifataga tubona ari ibintu bitari ngombwa, kandi tubona bifungurira igihugu cy'u Rwanda amakuba, niko navuga, kuko u Rwanda afite amateka y'abayobozi bagiye banga kuva ku buyobozi bakazaruka ibintu bibaye nabi. Tubona rero mu by'ukuri uyu mushinga uri kongera gusubiza igihugu mu kaga, kuko urebye itegeko nshinga rigwinduka kubera inyungu z'umuntu umwe, perezida Paul Kagame, akaba rero tubona ari akaga mu biri ku gihugu no ku Banyarwanda.
Abakurikiranye neza imigendekere y'uko iki kibazo kigeze aha ngaha, ni uko ahanini hari Abanyarwanda basabye bifuje ko iri tegeko ryahindurwa, babisaba inteko.
Biriya ubibwiye nk'umuntu w'umunyamahanga ashobora kubyumva kugira ngo n'Abanyarwanda babisabye, ariko ibintu byateguriwe ahandi hantu, Abanyarwanda bashyirwa ku ngufu ngo babisinye ko babyemeye ko bihinduka. Mu gihugu cy'u Rwanda rero, aho umuturage atemere kwica avuga tajyanye n'ibyo
ishyaka FPR ryatekereje cyangwa ryifuza ko byakorwa birazwi ko agomba kwigura kugira ngo agikore kugira ngo acungure ubuzima bwe gore mu by'ukuri kuvuga ngo abanyarwanda baragisabye nigira ko nta munyarwanda wakwifuza ko umuyobozi uyoboye u Rwanda wese yaba hari ukwintu bigenze nabi cyangwa yumve ko ari hejuru y'abandi banyarwanda cyangwa adahari ibintu byacika u Rwanda urwo abanyarwanda bose kandi dufite abanyarwanda benshi cyane bashobora kuyobora igihugu ntabwo ari Perezida Kagame wenyine niyo mpamvu abanyarwanda ushobora kubabeshyera hari yumvikana hari afite inyungu kuri Perezida Kagame hano kugira ngo bagumye wenda bafatire imbehe zabo
ndabashimiye cyane Bwana Gervais Chondo namwe iki cyemezo cy'abadepite bo mu Rwanda mwacyakiye mute
murakoze bwana Torekezi ngira ngo nkuko boni fasi ndamaze kubisobanura biragaragara ko icyemezo cy'abadepite ntabwo navuga ngo n'abadepite bagikoze navuga nti icyemezo cya Perezida Kagame washaka kugira ngo yiyongerere manda nta ko rero wavuga ngo abadepite bari gukora ibitandukanye n'ibyo Perezida Paul Kagame yifuzaga ikibabaje nuko byabatandukije ubundi icyo yifuzaga nuko aguma ku butegetsi akazarinda bugwaho iyo bagenda bagakurira kuri iyo ngingo yonyine y'ijana na rimwe yagira ngo yarakeneye kwihindurwa kugira ngo akomeze ayobore igihugu ntibajye gutandukira ngo bakore n'ibindi ntibajye gupfusha amafaranga y'igihugu ubusa ngaho barimo barirukanka hirya mu baturage babashishikariza gusinya za petition ngaho bajya gushaka kubatirisha igihe cyo kujya guhinga bashaka uduseke n'amasanduka yo kugira ngo batware izo petition mu badepite ngaho abadepite bararaga badasinziriye basa n'abahamuka bibaza niba koko ibintu babasaba gukora bakwiye kubikora ibyo byose nkaho bidahagije bakajya no mu zindi ngingo zitari ngombwa kugira ngo zize zakorwa
ingingo se muvuga zitari ngombwa muzemejwe n'abadepite n'izihe bwana Chondo
ngiye ndashaka guhera irangashingiro ry'itegeko nshinga aho bagize gutya imana isumba byose imana ishobora byose bakagenda bakajya kwivanamo bigaragara ko basa n'abaciye imana mu Rwanda bigaragara ko basa n'abarimo gukora imana mu jisho bigaragara ko ubundi iyo bibakundira baba banditsemo ko ari Kagame usumba byose ari Kagame ushobora byose basanze batabasha kubivanamo bavanamo n'imana basa n'abaciye mu Rwanda ukuva bayivanye no muri iyo tegeko bajyaga bashingiraho ari nayo no mu ndahiro y'umukuru w'igihugu yarahiye avuga ati imana izabimfashemo ugasanga uratandukiriye ugiye nanone kuvanamo n'ibintu abanyarwanda bose no ku isi yose n'abayisilamu ibintu bemera nubwo bavuga bati na Allah ariko bavuga imana bakavuga ati ngiye nyivanemo nahantu ibyo byose ari kugira ngo bashimishe Perezida Paul Kagame
nagira ngo n'ubundi ngaruke gato kuri bwana Twagirimana Boniface wa FG inkingi muri mu Rwanda bwana Twagirimana abasesengura politiki y'u Rwanda n'abanditse muri iyi minsi kubijyanye n'uyu mushinga w'itegeko hari abagarutse cyane ku kibazo cy'inzibacyuho bwana Chondo Gervais yarakomojeho inzibacyuho y'imyaka irindwi izatangira muri 2017 inzibacyuho muyisobanura mute cyangwa se yumvikana ite kuri mwebwe
iriya nzibacyuho irebye neza ni amayeri nyine ishyaka riri ku butegetsi rya FPR inkotanyi bisa nkaho ryakoresheje nibwira ko biriya bakoze kwari ugutinya kwandika mu itegeko nshinga ko Perezida Kagame yemerewe kwiyamamaza kugeza igihe azapfira nk'uko babivugishaga abaturage kandi nyamara mu by'ukuri ariko bifuza nibwira ko nta kantu bashyizemo kugira ngo bereke abanyarwanda ko Perezida Kagame atagiye kuyobora ubuziraherezo nk'uko bagomba kuba barabyanditse baravuga ati reka tubyite inzibacyuho ariko mu by'ukuri ubirebye neza ukareba ukuntu bavuga ko agomba kuzabura kugeza 34 nta n'igitangaza cyaba mu gihe aramutse anagejejeyo 34 bakongera bagahindura bakavuga ko yakoze ibintu by'ibitangaza agahamaho mbona ngiye kugitiyayo mbona ari amayeri bakoresheje kugira ngo batandika mu itegeko nshinga ko agomba kuzayobora kugeza igihe azapfira nk'uko bigaragara ko ishyaka rya FPR ribishaka cyangwa Perezida Kagame ribishaka bakavuga ati reka tubyite inzibacyuho kubera yayoboye neza nubwo ari zari inshingano ze nimba aranabikoze koko yabirahiriye ko azayobora abanyarwanda neza si impamvu yo kugira ngo bakore inteko nshinga rishingiye ku muntu umwe ariko twe tubona ni amayeri inkotanyi zakoresheje kugira ngo zirinde ko abantu bagumye kuvuga bati kuki mwamuhaye kuyobora ubuziraherezo
murabyita amayeri bwana Twagirimana gusa mu nyandiko nasomaga muri iyi minsi hari uwasesenguye yandika agira ati kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda 94 kugera mu 2034 n'imyaka 40 uwo wanditse agira ati n'imyaka 40 Paul Kagame azamaze ayobora Rwanda ariko birumvikana kwaho uwo muntu yibeshye gato kubera ko Paul Kagame yatangiye kuba president w'u Rwanda atowe muri 2003 bwana Gervais Chondomwe iyi nzibacyuho iriya myaka 7 izarangira hakabona gutangira kubahirizwa manda y'imyaka 5 muyibona mute mu ishyaka ryanyu RNC
nunganira uwo muntu warushije na gukosora wavuze yuko azaba amaze imyaka 40 ngiye mbona ko atigize uwo muntu atibeshye kuko mu byukuri kuva muri 94 ni Perezida Kagame uyobora Rwanda nubwo twizi kugira igitwatu bavuga ko Perezida ari bizimu yari bizimu ku izina ariko mu byukuri ubutegetsi buri hagati mu maboko ya Perezida Paul Kagame iyo nzi bacyuho imyaka 7 ngibitangira nari navuze yuko ubundi bashobora guhindurira ingingo y'ijana na rimwe ukuntu yanditse bakavuga ati Perezida wa Repubulika atorerwa manda y'imyaka 7 ashobora kongera gutorwa bugakiraho akadomo nako akabago ntabwo ariko babigenjeje kubera ko Perezida Kagame yakomeje kubabwira ko azabashyiraho amananiza aya ni amananiza yabanje kugenda yabanje gushyira kuri bariya abadepite nabo bose bavuga ngo baramushyigikiye bashyiremo ingingo igaragaza ko ariwe barimo kuvuga ko igaragara ko ari bashaka ariko bayobye mu yandi mayeri bavuge ko ari nzibacyuho none se kubizi u Rwanda rwavuye mu nzibacyuho muri ayo matora yamushyize ku butegetsi hanyuma n'iki gihe ukaguti dufite inzibacyuho yindi y'imyaka nariye kuvuga izaba igeze kuri 30 uvanyemo iyo ngiyo 5 imyaka nzibacyuho imyaka 30 ni ukuvuga ko akazi kaba karamunaniye ahubwo yaretse abantu abandi bakamusimbura bakava muri iyo nzi bacu bakajya mu nzego z'igice kirabye
murashaka kumvikanisha muvuga ngo hari amayeri y'ishyaka rya FPR inkotanyi yakoreshejwe cyangwa se ko Perezida Paul Kagame hari abashyizeho igitugu kugeza ubu Perezida Paul Kagame ubwe yasobanuriye abanyarwanda kenshi ko ntawe yasabye ko yahindura itegeko nshinga kandi nta n'uwe yabwiye ku buryo bugaragara ko yifuza kongera kwiyamamariza manda ya Perezida w'u Rwanda kugeza ubu ntacyaravuga bwana Twagirimana Boniface ko mushimangira cyane ko ibi byose ari ibintu bikorwa na Perezida Paul Kagame kandi ntawe yigeze abitangariza ku mugaragaro
by'ukuri Perezida Paul Kagame ntabwo ashobora kujya kuri radio ngo avuge ngo ndashaka ko bigenda gutya cyane ko abazi ko ari ibintu atamenyewe no gukora ariko nk'uko ibintu bikorwa mu Rwanda twe turuba mu Rwanda uko ibintu bimeze nuko amabwiriza abayobozi guhera hejuru yo kugera hasi akurikizwa amabwiriza bavuye hejuru yo ndekereza udashidikanya ko bavuye kwa Paul Kagame kandi n'ukeneye n'ubuyobozi n'ukeneye no guhamaho ibyo rero nk'uko abivugaga kuva 94 Perezida Kagame niwe wayobora u Rwanda abandi bariho bari badukingirwe niko umuntu yavuga nta jambo bageraga nta butegetsi nabo kandi barabyivugiye nibaza ko bizimo ngabo yarabuze ngo nimwakire leta yayo nuvuga ko n'ubundi yaje kubona ko atari umuyobozi hari abandi bamuyoboreraga Perezida Kagame arakomeza arayobora tugero nabwo n'ubu kugeza n'uyu munsi ubona ko ibintu byose biba muri kimwe gihugu Perezida Kagame niwe muyobozi n'ukemura byose ibyana rero mu bibazo biba hano mu Rwanda ibibazo biragenda bikazambaza abaturage nagira umuyobozi ushobora kuba yagira icyo agikemuraho Kagame wenyine niwe uza akabikemura usobanure ko n'amabwiriza yose aza kwa Kagame n'ukemura byose abandi bararebera n'indeberezi ziri aho ngaho ntabwo amabwiriza nta gushidikanya ko ari watanze n'amabwiriza yo kugira ngo barebe ukuntu batekinika iryo tegeko nshinga nk'uko bisanzwe biza hano mu Rwanda hanyuma akomeze yobora ubuziraherezo usanga n'ahantu ikibazo cyakemurwa na bwana mudugudu adashobora kugikemura kubera ko asanga ubwo burenganzira atabufite ufitwe n'abandi bantu bihejeje Perezida Kagame n'uzaza gukemura icyo mu mudugudu kubera ko abandi n'ahantu bari aho ngaho gusaba bameze nk'abatagira ijambo bafite ubibaye ubuyobozi ariko batagira imbaraga zo kuyobora badafata icyemezo nta gushidikanya ko ibyo bigiye gushinga ari we wabyifuje kubera ko n'ukeneye guhamaho n'ukeneye nibona niwe utanga ubona zo kunenga demokarasi mu gihugu kubera ko nta bigaragara ko atashobora guhangana n'abandi bayoboye ikindi ashobora guhangana n'abandi bantu ku mwanya wa perezida nta demokarasi ashaka kubera ko gupiganwa ntiyabishobora
bwana Twagirimana uyu uracyari umushinga w'itegeko ntabwo wari umushinga wari wemezwa ntabwo itegeko riremezwa ku buryo bugaragara cyane ko uzakomeza woherezwa muri sena y'u Rwanda hanyuma bikajya muri referendumu y'abaturage bashobora kuwemeza cyangwa bakawanga bwana Gervais utrikada
ahubwo wenda wahangana nkavugaho gatoya mu by'ukuri uko nakomeje nivuga n'umushinga ariko ndibaza ko kuva watangira wabonye ko mu nteko ishinga amategeko abadepite mu by'ukuri
ibindi bihugu bamwe badepite atari abantu barahonga budukingirizo gusa abantu barahana ibitekerezo bakagira maka bakagera gute ariko iyo ubonye umushinga ko watangiye bawemeye ijana ku ijana cyakoreje ubunyo hawe umuntu umwe wifashe kubera ko bari bavanye n'ijambo Imana ayo ndibwira ko hari bishobora kutazamugwa amahoro ariko ubundi bose batuye ijana ku ijana nta muntu ujya impaka abadepite n'abatarwe n'abaturage n'abantu barahongo gusa batafite ijambo bashobora gutanga ibitekerezo aho mu by'ukuri nta bwisanzure bafite no kubaha ibya FPR yabahaye no kubabimira nta kundi nta kindi kintu barenzaho.
Bwana Chondo mwe umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bwana Frank Habineza tuganira we yavuze ko asaba Sena y'u Rwanda gushishoza kubijyanye n'uyu mushinga mwe icyo mwiteze kuri Sena y'u Rwanda ni iki?
Nta kimwe twitezeho kuri Sena y'u Rwanda nibyo by'umuyobozi wa Green Party wa yakomeje kujya agenda azunga muzunga ngo hagiye mu rukiko rw'ikirenga ngo harimo arashimira yuko ngo manda yabaye imyaka itanu akavuga ko babishima ngo harimo arasaba Sena ko izagira icyo ihindura nta kizahinduka abisobanuye neza mu kanya nanone muri fasi ibintu byo kuvuga ngo Kagame ntabwo yize asaba abantu ko bajya guhindura itegeko nshinga ariwe wateranyije intore zigeze ku bihumbi bibiri azibwira ko azihaye umukoro wo kugira ngo bajye kwiga kuri ibyo bintu abwira abo bantu ko ibyo bamusaba nari maze kubivuga azabibaha n'abamaze kubashyiraho amananiza aho kugira ngo bagire gutya bashyire umuntu imbere hanyuma nibarangiza bigendere ibyo byose iyo ahakana ko atari wowe bisaba ko bihinduka aba abeshye ni cya kinyuma basangamo noneho rero nkavuga yuko kuri ibyo bintu byo kujya muri Sena ntacyo bazahindura mwabonye ibyo bintu byo nanone twari tumaze kuvuga byo kugira ngo bahindure iriya rangashingiro kugira ngo bavane mu Imana mu itegeko nshinga bahagaze iminota icumi gusa abadepite iminota icumi abari babihagazeho ko bitagomba kuvaho baragaruka babitorera rimwe.
Reka twanzure gato Bwana Twagirimana Boniface w'ishyaka FDW Inkingi aho mu Rwanda mbagarukeho nakomeje gukomoza ku bantu banditse muri iyi minsi ku bijyanye n'uyu mushinga w'itegeko nshinga banditse ari benshi cyane kandi benshi basesengura hari abagize bati niba iri tegeko nshinga koko rivugure nkuko biteganijwe nta gushidikanya ko mu myaka irindwi nyuma ya 2017 no kuvuga 2024 ko hazongera kazamurwa undi mushinga wo kuvugura itegeko nshinga mwe mwibona mute?
Ndumva ibyo bintu ubundi nabivuze kuva 2003 urabona ko itegeko nshinga kuba baryanitse n'ubundi ni FPR yari yarikoze ndibuka no mu itora ry'icyo gihe abantu benshi banizwe mu mazosi ngo bakunde baritore kubera bya bintu bya manda y'imyaka irindwi abantu babonaga ko FPR amere kugira ngo igundire ubutegetsi kuko imyaka irindwi hano mu karere n'ahantu yari isanzwe na henshi nta n'ubukunde kwaba n'ubu rero mu by'ukuri nagombye gusobanura ko biriya byo kuvuga ngo ibiti bacyonye n'ibiki ni amayeri FPR inkotanyi iri gukora kugira ngo n'imigende buhoro buhoro ariko ikigaragara ni uko umugambi wayo muremure ni uko Perezida Kagame agomba kuzasazira ku butegetsi bazabuha ari uko Imana imuhamagaye cyangwa wenda bubanywe ku ngufu mu by'ukuri rero biriya ntawakurwa bitera nk'igenga birangariho ngo avuge ngo Perezida Kagame ngo azavaho bazamuha ku butegetsi ubuziraherezo hari n'abakabyanga ko ngo bihaye ngo gahunda ngo y'imyaka ngo 400 abandi bakuru bihaye gahunda y'imyaka 100 yo kuba bagundira ubutegetsi bakoresha amayeri ashoboka yose yandi bakunze kujya batubwira ko bafite amayeri ngo niba ari igihumbi rero nibwira ko ariyo bari kugenda bakoresha kandi bakaniga uwari we wese wa mugani nk'uko Perezida avuga wakwitambika n'imigambi yabo ariyo mpamvu bya demokarasi ntibabikozwa ibyo kuba bateganwa n'abandi ntibabikozwa itegeko nshinga ribaye iry'umuntu umwe kandi ryagumye kugira inyungu ku banyagihugu bose bakareshya imbere y'amategeko ari itegeko nshinga bakaba abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko ariko n'ibiri rikozwe rikaba rikorewe umuntu umwe ikamuha n'uburenganzira bungana kuriya bwo kuyobora imyaka kangari nka kuriya no kuba rihinduye mu nyungu ze ni ikintu gikomeye cyane abanyarwanda batazibagirwa mu imyorere mibi ya FPR inkotanyi kandi muri kuri nk'uko twaje kubivuga cyinjije mu mateka cyangwa gitangije igihe bibi ku banyarwanda kuko aya mateka yo kugundira ubutegetsi abanyarwanda bafiteho ikintu kibi cyane kandi mu by'ukuri abanyarwanda banyoteye ko umuyobozi yajyaho akavaho mu mahoro.
Ndabashimiye cyane Bwana Boniface Twagirimana w'ishyaka FDW Inkingi. Ndabashimiye cyane Bwana Gervais Chondo w'ishyaka RNC ihuriro nyarwanda ari naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namwe mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi nongeye kubashimira kandi namwe aho muri mbatumira kwitabira gahunda zacu mutugezaho ibitekerezo byanyu mutugezaho n'ibyifuzo byanyu kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
You've been listening to weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.